finally man you're the one touch. Kubanga baji bambenya mu fast off. My one kubila was an easy papa. Hey, baby easy papa. Tulimu miyake yali one night. Kabuli wezu kuka you are my first sight. Kekwe wakule loke zali zai zai. Hey, baby easy zai zai. Ene wange nasiba yo. Emwezi kuma wange za mubanda. There's no way.
I'm gonna celebrate you like Christmas. Kinda kupendo ite Jesus. Lelo ketu nye kwake kwake. Wachimanye yekwe kantu kange. Mama yote kuwa mani kwa chigata. Nina wete takadata. Baby baby na kudata. I don't believe in God. I don't believe in Jano. Nasawaru kama tulimaru mwe wake. I don't believe in God. I don't believe in Jano. Nasawaru kama tulimaru mwe wake. Nzenali manyoli one touch. Kumanga wanjiwa menyamu first half. Na ye wankubira wazirizi papa. Hey, baby zipapa. Tulimu miyake yali one night. Kauli wenzu kuka you are my first sight. Yekwe wakula loke zali zai zai. Hey, baby zizai zai. Mwambala yonze kuboma nyigwa chigata. Ninawe seta katata. Baby baby nakutata. Nakutata. I don't believe in God. I